Randometos,
andrometrios, nyau rimorno, gunangire debbo, de rimoru makko e horem. De gunangiri debbo yasin, rimorum, misali der occinirde mum, na chaldi occinirde de enden, nyau guno indire andrometrios.
Tayra gonno ko wiltitta e dimrugol debbo ko hana der mum. Hune non ko fuddata illa ko debbo o fuddi yide hayla mum. Fa yotto wurtake lonno
adenomios der francire ni nyawnon guwawi nangude debbo wakati tawra duubi caka duubi chapande nay e joyi yaade duubi chapande joyi fudu misali rewbe tawrabe sadornan cellal gada be ngum andrometrios odu rewbe be duubi laso e joyi yaade duubi chapande tati nyawgu endam ura tawede hemu rewbe du non tefambe be nude denne no wodi dum fero dira caka nyawuji didi enda
ona walla duudal gadobe dum fu no rewbe be duubi no gay e joy yago duubi chapande nay no wodi rewbe idun torrabe gada be burtake lonno
na walla toro no samni basan na woni en niddo andantaki gambal torobe wota famtin niddo ko dani dum
ona walla warata debbo idun buita neddo nanol beldum der gurnam mun
la conversation je dis c'est la
idun wadda debbo nana nawdum lay e wuddum wadda du debbo enda heppa be nuti nyaw wi'etemu andemetrios wakati hayla ijan no wurtano debbo o enda der rimorum na wudde salbirde mu no wado wakati hayla o enda ijan da yenya na to cialdi buccinirde den enda jippo der redu debbo o enda
ona walla ko inda no wadda sadarma ko bonnol jawdi no mema cialdi neddo
prevenir la maladie
wawade nyawgu enden tawte sey bi en rewbe be enden durwo be nude law gan duudal rewbe tawratebe nyawgu enden dimaro be latoto be bawa be nude kade nyawgu to be duubi chapande nay e joyi yaadi chapande joyi sey dun lota rimoru mabbe be gollane der loktoroje no wodiri be beyna e ko nandi titta
et bien faire aussi la même chose
no wodi safareji deni nawdum ummake ko rewbe nawtorto gam kebol beyngu
studio nanangu ayadule.